Alexa, let's clap.
GhanaSongs.org.
Juma ya kwa yeti ya unzi kana ye. Unye sikao janae mpwe enye tany. Manuzi susumi nasu, senye tany. Ebra bra sweet isu, senye fany. Kwanti wa musa msaiti nefyo.
I love it.
Awade wuna uti mbi bro. Mayue ni ya kwa yetu mtu. Bizbonsa kuntu musa mdosu. Juma ye ne mugu wa udu. Makasa otrasi ya minti asu. I'm in shock when to Nibia. I'm in shock when to Nibia. Ghana money and Papa no. German mother's Italian mother. I'm in shock when to Nibia. I'm in shock when to Nibia. Amsterdam, London, Canada. I China, Belgium, America. Yakona, Baba. Rain ticket, baby, Rebecca. Peter White, to do a befa. Chair, approach, yeah. Oda so to diem, uso ni mu diem no. Oda unche o fe na funo, to kwa gete gete mo hum funo. Yeah. Kwetu amuzam danso, kwetu amuzam danso, kwetu amuzam danso. Emmanuel, kakrebia ya yada masi, kakrebia ya menche masi, kakrebia ya yata masi. Ijima diem ya nugi sumasi, Emmanuel. Kakribia ya yada masi, kakribia ya menji masi, kakribia ya yata masi, ijumadia ya miyenu yusu masi. Kwanti wa musa msaiti nefyo, awade wuna uti mbibro, mayue ni ya kwa intwento.
Bizbonsa kwintu musa mdosu, ijumaye ni mugu wa uku, wakasa otrasi ya minti asu. I'm shock when to Nibia. I'm in shock when to Nibia. Ghana money, Papa no. German brothers, Italian brothers. I'm in shock when to Nibia. I'm in shock when to Nibia. Amsterdam, London, Canada. I China, Belgium, America.
The Donald's Podcast.
GhanaSongs.org.